I wanna be alone. Mutima kwa me wakimia mwono kutia. Kwa wakana ba, kata toka mbanite. Lenya walo, don't be that you don't know. Watumia nawe, wala gala na kunzita. Ya gala nyokuba, kusina. Yeah, katuka mamu, yeah, follow my mamu. Nakutiba, nakuwa